instrumento.
Zeteka kumanjo nyera nweza baby ya. Bilo nyansi okunywa muja si happiness ya. Olivomu andamu saka najina jia. You smile out for me and you will smile love for you, yeah. You smile out for me and you will smile love for you, yeah. Una chawa, uno juza yuzo no fumba. Chema nyinze kawa, nebo fumbe raze silika. Yempulire busega, mwacha wa nera tolida. Oba nyo ya kufera, nebio vyoliko wenimba. Gonga mocha wa rapia, ngatendi mwana wadia. Nebio kukwa gara sali na fia, lafu na leta mukia. Mocha wa rapia, ngatendi mwana wadia. For you.